dance on this beat, ladies and gentlemen.
Njona babu eh, ukinyishembe duwa itakubano.
Si mama tarumbeta, mwali ana menemeta, yeo gogo. Sifani nazopata, eh, asile inaozesha, yeo gogo.
Chai. RKO. Circo Media.